ladies and gentlemen. Zindine Muzako. 212 Music.
Exclusive from ZambiaMusicSouth.com.
Chill. Makamba kamba bat
sikiamu ya chongo
atindani hali hat
sikiamu ya chongo
atindani ni mukali
sikiamu ya chongo sikiamu ya chongo makamba kamba bat sikiamu ya chongo
atindani hali hat
sikiamu ya chongo
atindani ni mukali
sikiamu ya chongo sikiamu ya chongo sikiamu ya chongo
Kalipa since na mi fishy lipo. Still got bars that you never get in Dallas sober. I'm still your girlfriend's favorite rapper. You thought I was grown up, but Elon na jumpa. Come back, yeah, she fucks na my temper. The gali a jumpa, but stamina start to low. My film is so sweet, munga amach baku poa. Now I'm brand new to get some cheese or katoa. Then a type ya kule jele chivele Shumgemu mwapaka wana chivele chi Nine type ishi monika monika They only see me on TV nge mpofu nde tambika
Mwakamba kamba bat
sikiamu ya chongo
Atindani hali hat
sikiamu ya chongo
Atindani ni mukali
sikiamu ya chongo sikiamu ya chongo
Mwakamba kamba bat
sikiamu ya chongo
Atindani hali hat
sikiamu ya chongo
Atindani ni mukali
sikiamu ya chongo 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 Sikiamu ya chongo
Kale na picha nengu VIP Lesa alimpala thanks G.O.D Shakaleke pwanti wa D.I.E Music J.O.B Shakala ma D.O.G Lepo na lipisha I'm on the D.O.B To hip hop, nga S-E-X If I tease, na fula na ma B-A I keep your girl crazy, call me hussy Na faila tu wonze Sony, R-I-P Drain na CDs are so I think in P-Y-E
Na faila tu wonze Sony, R-I-P Drain na CDs are so I think in P-Y-E
Mwakamba kamba bat,
sikiamu ya chongo
Atindani hali hat,
sikiamu ya chongo
Atindani ni mukali,
sikiamu ya chongo Sikiamu ya chongo
Mwakamba kamba bat
Sikiamu ya chongo
Atindani hali hat
Sikiamu ya chongo
Atindani ni mukali
Sikiamu ya chongo 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 Sikiamu ya chongo
Mwetre, Sasha
Dancer in tune Big money washiruru Commander washiwana Took faza bamzaleka Amuti for once Jerayo Inc. Washitapo 442 a number Na wose paka mkodi apo na mimone
Straight out from ZambiaMusicSouth.com